kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala ke sa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jakaba fagof dio da radio interneti satellite nail sati facebooki dan kanin saganta ganyo doftan dagge fato tagenya jalla tamakkamultan robi fulbana sodoma barakumalama digdama kalakop set ethiopia timo fulbana digdama barakumalama kula sadi kesume san kesan ran nemudan diti kanin filanno biyo lesa sadasa sadi fudra kenya retti presidentu ma united states if dorgomu jiran kadimam tonilama republican ra donald trump if democrat ra joe biden kandabre media rat wal fal midura angarab soli tirabchu begegessan yero adunya waiflanno united states sit fula de bifatejir to kanatti gamakanin mo waiflanno ho gana komishina gamta afrika wal momika sejira manni mare bulchisana anno tigray korasa torbanda begegessen partilen flanno tirmatani garu barchu margachun dendein palama harake set sagale male barchu mota kudashanin akka qoda fudatan murte sejira partire murti chafura tanijiru kamor mesnijira kansiyeche jenno sabeksu nijira kanneni kabro da afaga tumura saganta kenyartin wolin turajen daggefato ta kenya producer in tamsa sarra ni gusu tamire tamsa alternative media wasuma ka kinde situmo tigist gameti oduf gara soratan sindabarsa
babaratole ansora laqeti jeri president america ta of dorgo mujir donald trump ifi joe biden eda televizion ratbani wane garbiya hojjechu dandane wanduri hojjatan irat daqiqa sagaltama falfalman falamade kamsaf arab qabdatan ani wan virusin corona nam america khumd iblamaf shanjal itfit sanyi nam jibbu america kay samulat nam president trump man murti wali gal america te flachu fop efatefi wan hedurat walfalman ummat uge fatchisu fialan namu tanrat yadu fiqan itigafatam tun kore biyo lesa republican rona macdonald rega twitter irat barresiteni daqiqa sagaltama sunetti at real donald trump ya dijaba mali famaller de bene akilachu qabanefi karor joe biden gibir dabalu wujiballe sufi naga hawas khayna lafisu qabu agar sisejet demokratot bebekamo kesalle senatori new jersey cory booker kanajet erga twitter iratergen donald trump duru daran iyadana mafudachu dabun lafin bulchin sisatini bitana ufati gesejet booker nam duran joe biden waline presidentu marat waldorgom odundubat debin mannenya taf dugati america corona fjedanitin gabaye dabane akasara fun jiran amalle lafti gennade mujirti bukka gudda ta ful durnam jira cabbille nakanum bukka cabbi khaysa tammo nami akuduri khani altaayitin sagale nyaad dugati lakanum akmanu dudani ngolol fannammo corona sodatan corona yaddo saati bukkati cabbi tiyan fanatammo corona ankunin don fofu kanammo flu saati kasiru firat walta balameten guddonam miru danda jadan sodatan america ti mannenya taf dugati nam heddu gadaran mannenya taf dugati new yorkiti amma nama harkati dami shanika folsensi sudandan lokana mota si sudandan san francisco leni torbanum kan keza tanum tolchu nolt chicago nam harkati dami shanira afurtama tolsi siti omtate fuyu bokab jabbin dumnani mannenya taf dugati hagduri le cala huji dabani kasarani yacho america keza hagamati mannenya taw hanam mannen sagale khumdibto ko jalati ege corona ndufe huji dabani cufa manejeda waldam mannenya ta america ministeri haja ala america mark pompeo mantoti china la kosandi kota ane rakken gudda kees jirani jede rakko sani dubachu fada galef akvatikan len tanerati beijing woli galt gafat china jala biyite amanti rakko hamtu kees jirt injirtu jede pompeo yo maltu italian daget jechi pompeo kunini yo vatican if china len woli galte falamsi satate genna la mandurat ratto woli galantani hare sufia ujran kanajet tatulle wanni jari kunini garamanti ti fuangar gararat woli nojachu fidirese ummata base dubatin jirtu vio efano romo jaka sojirtan professor mesfini walde mariam ya yulubudabe professor mesfini hayu siyasati fi nam council mirgna ma ethiopia yeyabun bekane arda ganna sagaltamat rubudabe siyasati ethiopia rallete kitab heddu barresejen mumme minister ethiopia abiy ahmed professor mesfini fakken kapsona gati fi nam wan qabat jabe fatu jedetin duisata kamale gadde jede damat zonot kibriyati fi anana da konta kuta ethiopia kibri hajedani makaba fachu fi gara man mari sanitin wali galani jedan murti tanalle kore federation man mari biyolesa dabar fatani jere yonatan zebdios odun wergen jalanne nutin
bulchi sananno ethiopia kibadiya kajedu jalatti ka gurmaan godina kafa daro shakka bench shakko omodiafi ana adda konta yotan godinalen kunto kumadan manamare ngurmau sagale gutun tole jadani juru abyain manamare godina kafa kajadani ammandura manamare godina kafa bulchin sataun akka gurmau murtin darbe kalesa gumiari fachisam jiramejra manni mare godina dauro si murti wal fakkata dabarsunsa be kamera hala ammandura turefi bua haqadi negde hawasummaf siyasan gargaramuf ummanni tesuma lafa wal fakkata fiyada wal fakkata qaban mari athani kanaf gaun ibsamera gamakanin bulchan godina dauro obbotakle bazab bulchisa tokko jalatti gurmauf sagale gutun murtin darbe kun ummanni sirratti mari achu ibsan erga gurmani boda hundu barcuma tokko cala kargatan garu giddu galese sata kajed marin kam murte famuta un ibsamera murtin kunis kore dabata kan enyumma mana mare federationif erga munsa be kamejra godinalen kan dubbatanin ala motumman federala stay manni mare federationi akata gurme suratti wan dubbatan injiru jechudan yonatan zabdios hawasa raga bazer
wano bolideto ayale toni matankani bellam guyade betin debersen mani murti godin shawa baha sila ardawan wani sani matankani rat murti fkenuf qabati bolideto namo wabimba uf gafatetine kale mani murti waligalati dame oromiyat achitri kasan bellam dibid debersen muktar jamalin werke
meesha warana seeran alaqabachuudan mana murti ol ana godina shawa baha ti himanna irkanjiran obbolideto ayale tin welqabate daddachi himanna diate serota ilalatanin welcina qabetinin haddatti murte kennuudaf beellamate ture ammalle beellama bira gafate tininjira obbolidatun labsi 1970 ja amuraku mala mafi 12 keyeta digdami lama murasadi tabsanitinin mesha warana seran alharkatte argametininjira jechuudan kanimate abbana langa falmile yero dura himannichi sadarkaye katiti gafachisu hindandaw jedani abukatolen obbolidatu dihe sanirati murte kennuuf ture manni murti waligala godina shawabaha daddacha fulbana 12 baraku mala mafi 13 dihaten yero gaha argaddetinin galme seran walbira qabu hindanden kanjede turefi hardas galmen dihate yero dan dimich lalu akka hindanden kunis hanqina hojuma tamana murticha wantef difa magafachudan bellama bira gafa fulbana digdemi sadde baraku mala mafi 13 murte kennudaf bellametinin jira daddacha gama bira guyya kalesa mana murti waligala oromiyatti daddachi dhabbi dame baha dimma wabingadi lakifamu obbolidatu ratti abban halanga oliyanna dan de fatin welqabatetinin falmi gama gamana dage fatetinin jira falmi datenille abban halanga waligala oromiya obbolidatun wabidan bahanetinin biya ala yala fiyo kan de mantate kan achim badu danda anifi sababa lamaffa obbolidatun nama siyasa fi de garagara qaban wantanif raga himanna sani ballesu wandanda anif manni murti akka wabin isan gadi hillakifne falmetinin dihesetinin jira mormi falmi abba halanga ratti yada kan deesan abukatolin obbolidatu ayyalew obbolidatun namakanan duralle yalaf irrededdewidan biya ala deematinin turefi dimmota siyasa heddu kesana madarbe wan turef kanan duras wan himbadinif sababa amma baduf hinqabu jachan falmani jiru obbolidatun yala baqaqsani yalamu dibe onne wagga darbe taasanif beellamni kennamef irra darbe jira kunis dibe koronatif saatila mummaansa ol aana daraga jedu kan de sanifi fayyaansa balake satti kan kufe jedani jiru mormi abba langa raga doksu danda ajadame diate fille raga fi mesha warana jedame hundiyu harkasani oso jiru ragan dokfamu danda utokolle hinjuru jechu dan falmatan obboledatun dabalatanis yada daddachaf kennanin motumman mesha warana ofisati nahidachisen nahimate wabi achirratti gaafata meen qarshi kuma dibba qabsiisulle hanga amma seeraan ala hidhaa keessatti argama jechuudhaan mana murtichaatiif iyyatanii jiru mana murtii waliigalaa oromiyaatti dhaddachi dhaabbii baha oromiyaa falmii bitaa mirgaa erga caqaseen booda dhimma wabii obbolidatuu irratti murtee kennuudhaaf gaafa fulbaana 26 bara 2013 beellamee jira gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal adaamaarraa
akka warri lafaa jedhutti naannoo amaaraa magaala baahir daar keessatti manneen seeraa ala ijaaraman hedduutu babal'achuu jira manneen seeraa alaa kunin duraan ijaaruu lakkisanii amma itti deebi'uu jiran Aster Misgaanaa oduu achi ergiteen.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ዱራኒ ጆ ባይደን ፍለኑ ፕሬዝዳንቱ ማሰዳሰዱ ፉገገ ሰሙፍ ወልፈልሚ መርሳዱራል ከንደብረገገ ሰንረቲ ዋይ ማመተ ወሊረቲ ዱቢን ወልደውፍ ጀቾ ተረብሶ ወሊት ደደርበተን ገባሳ ማይክ ኦሱሊቫን ቱጅቤቱ ዴዝ
ፈልሚ ፕሬዝዳንቱ ማ ካዲመምቶ ተለማን ግዱት ጀልቀበ በተነ ከረ ፈልሚ ጭማት ደርበይ ከንሰደር ካዱኛ አራ ልቡ ሊዮነ ተኮፍ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳሞ ልቡ ኩማ ኢበለማ ኦል ገላፋት ዋይ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ጀልቀበሳትሮ
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
President kun karoran qabu waato koyum fin rakkon kun hagam ulfata katay baati guran ala qabe be kature jedan Trump gamasanitin devi bua qabu kennudal hogganu sani dubatan
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators and now we're weeks away from a vaccine.
Gowni arganejra hagugia fani funyani yoka maski arganejra. Mesha furaba fachuf gargar omishnera utusitae mesha kanan omishtu. Am talalli esuf torbanentu no hafa jiran. Biden wabiye gumsa fayya ummata milyona digdamaf gati gari an iatu akkanni abbatu gochuf yali Trump godan. ፍራታማት አክሲሰን ትራምፕ ከጀደነት ኩን ፋላ ሄራቲ ነሞን ኢንሹራንስ ኦፊ አከንፈለነ እጉራ ባይደንሞ ካሮራሳኔ ኢንሹራንስ ፈያ ካን ኦባማ ከርጀዱ ጀለት ነሞን ኡንፋ ኢንሹራንስ ድሮን ቀበን ቀባቹ ደንደኡ ጀራን
they can they do they will under my watch
አከያደን እየሰት ንደንደው ጀራን ካሪመምቶን ለማን ወልደገፈቹ ዋን አባኒፍ ፈልምጭ ካራባዴ
Party. Obamacare is no good. We made it better.
Insurance in fayya Obamacare jedu gari miti nuti foye senejer jiran. Trump Biden egum safayya motumman degira mukamfedan ta'u qeqan. Qatti falmi kabronmo du'u had amurti Ruth Bader Ginsburg in duwat kanaf barcum mana murti olana gutuf nama filachu ture. Trump kan safut ciccan had amurti Amy Coney Barrett kaadimudan ademsi ugabawumsa akajal qabam kombeksisan. እና ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ኤዱኬሽን ፍረንኑን ፕሬዝዳንት ማፍ ሰገለን ከነሙጀል ቀባምት ባይደን አከጀደንት ኤኒ ዩሃ እንጅፈት በርጩማ ጊንስበርግ ከንጉት ፕሬዝዳንቲ ሰዳሰ ከሰ ፍለተም ተውቀባ ጀራን
have a right to have a say in who the supreme court nominee is
ኡመን አሜሪካ ካድማማ መነሙርቲ ኦላና ኤኒን ተው አከቀቡ ዱበጁ ምርገ ቀባ ጀራን ትራምፕ የሮን ካሚኑ ሃተው nama bakkabu ugaasu ittigafatama kooti jedan
we won the election and therefore we have the right to choose her
nuti filannon jifanne jirra kanaf isaanin filachu mirga qamna jedan hoganan duule filanno trump falmi sanatti gammaju saani dubbatu
I think what viewers saw was President Trump who was in command of every moment of the debate and I think they saw a weak Joe Biden
da wotoni falmi ture ratti ኡላንቱማን ከንገጌሳን ትራምፒን ዮታን ጆ ባይደንሞ ደደባተ ኡሳኒ ዋን ሁበተነት ፈካታ ባይደን ጋዜጤሳ ፈልሚሰነ ገጌሱ ብራ ገርጋርሰ በርባዱት የሮ ዋን ጉበነት ፈካታ ጀራን ጥንጣልቶንሞ ገመሳኒን አከስጀሉ
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over.
Biden enna dubbatan yero baaye sekondi kudan digdam yokan soddoma argatani qapti jiru dubbatu sana bodu president chan errede debiun hasan saniya dacita ture kanaf falmi sana enyu tinjifate jedani gafachun gatin qabu sababin sas presidentin falmin presidentuma akkan jiran mirkani saniru jedan falmin presidentuma kitata kale sagalgala president donald trump fitana president durani joe biden gidutte gegge samelal tisudan yati diate ጆ ባይደን አከፋርቴው ፍት ድብታቱራን ገሩ ሃልሳ ረሄዱ ጀቻን ወልደው ምጀታ ተውን ቀቀጠቀብሲ ሴራ ፕሮቴሱን ኮሬ ፓርቲ ቢዮል ሳከን ሪፐብሊካኖታ ሮና ማክዳኔል ፈልሚሰነ ቦደ ፉለ ትዊተር ሳንረት እርጋመጣን ሰኒን ዶናልድ ትራምፕ ደቂቃ ሰገልተማ ፈልሚገገ ሰመረት ዴቪሰኔ አከፍለተማን ኦፊታማንታ ኢሞቲ አማንሲሶፍ አጀጀ ፈካቱ ኡሙዳን ኢማማተ ጆ ባይደን ከንድላለ ጉድስ ደለጋሌ በለይሱፍ ነገኝ ሐዋሳ ከኛ አማናማ ተኡሳ ገጥቀስ ጀቹን ቀቀን ይጅራን ዲሞክራቶን በከሞን ገመሳኒን ፈልሚሰነ ከነራአን ኢታና ፕሬዝዳንቲ ድራኒ ቲጀቹዳን akkaataa Trump falmichatti geggeessan marsaa lammataaf akka hin filatamneef sababa gahaadha jedhan. Doonaald Trump kijiba isaanii of tuulummaaf hoogganaa isaanii kan maalna dhibdeetiin biyyattii kana kuffisaniiru jechuudhaan kan pirezidaantummaaf Joe Biden waliin dorgomaa turanii keessaa ba'an senatarri Yuunaayitid Isteetsi Koorii Buuker Tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Keessumaa pirezidaantichi kanneen olaantummaa warreen adii leellisan qeequuf tolan jedhin hafuu isaanii qeequudhaan innumaayyuu qophaa'anii akka turan gaafatan jedhan. Kanneen falmii sana daawwatan Washington Postiif yaadawwan sadarkaa addunyaa kan qopheessu Keeran Atiyaa dabalatee hedduun kaadhimamtoota lamaan gidduutti haasaa walitti deddeebisuu kan jeeqama guddaa uume mormuudhaan qaanii sadarkaa biyyoolessaatii ittiin jedhan. Falmiin marsaa duraa xumurameera. Falmiiwwan lama immoo baatee onkoloolessaa keessa geggeessamuuf jiru.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo qalbiin hawaasa addunyaa waa'ee filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti xiyyeeffatee jiru kanatti Afrikaa keessatti taayitaa ijoo ta'e tokko irratti wal mormiin ka'ee jira. Namni siyaasaa biyya Chaad Muusaa Faakii Mahamat nama isaan dorgomu tokko malee dura teessummaa koomishinii gamtaa Afrikaaf lammata filamuuf deemaa jiru. Deemsi isaanii dimokiraatawaa miti. Kanaaf yeroon kaadhimama dhiheessuu aga baatii sadaasaatti dheereffamuu qaba jedhu qeexxoon gabaasaan Itaapaawol Johaanisberg irraa ergite soratu dhiheessa.
Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaa Muusaa Faakii dipiloomaatii Afrikaa olaanaa ta'uu fi dorgomuu jira. Akkam malee filatan fedha. Haa taatuuti immoo innummaan qofti kophaa dorgomuun tunine biyyi 55 waldaa Afrikaa tana guddoo dheekkamsiifti. Namni kun waan fakkaata ta'utti hin jiru waan uummatee ardii Afrikaa biliyoonii 1,300,000,000 fedhu ta'utti hin jiru jedhaniin. Warri dheekkam kunin akka waldaan Afrikaa waajjirri isaa Itoophiyaa qabu kunin dorgommita jijaaf dheeresseetiin namni dhibiilleen itti daramee dorgomu fedha. Waldaan Afrikaa kunin ganna furilleen duratti waan akkanaatiin dhufe gaafas nam sadiitti irra dorgomee jedha. Warra tana falmuu jiru keessa tokko Sarfoo Abebrees yoo waan jira appii Google Hangout irratti VOA ittiin.
How come that 4 years down the line at the same time we are having only one candidate?
Akkamiin mara ganna furiitti baruma kana kanatti namummaan tokko qofti dorgoma? Maaliif namni tokko qofti dorgomaa jedhanii gaafachuu jiran? Dorgommiin nam sadiin taatiin nam tokkoof akkamiin taatii jedha. Xiinxaltuun siyaasaa Instituutii Qorannoo Nagaa Afrikaa Kibbaa Leslie Lou Vaudran tuni filannoo bulchoota Afrikaa malee filannoo uummataatii miti jetti.
The IU Commission Chairperson also has to represent the continent. On the world stage basically when it comes to Africa.
Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaa addunyaa irratti ardii tana fuula bu'u hariyyummaa Afrikaan Awurooppaa Chaayinaa fi tokkummaa mootummootaallee waliin qabdu keessa qooda guddaa qabaachuu akka sa'iitii tiyyaatti jetti. Tanumaafuyyuu itti gaafatamaa guddaa ardii Afrikaa fuula bu'u qabaachuu mallee jedha. Qabsaan tokkummaa uummata Afrikaa Daaniheel Mwamboonu haga nama hedduu filannoo tan irratti dorgoma argatanitti filannoo tan agjii jaa tursuu malan jedheetiin Nairoobii irraa Google Hangout'iin VOA'tti. Namni kun laafin koomishinii waldaa Afrikaa waan hedduun hima.
He has displayed a lot of incompetency in the organization and
wuji waldaa Afrikaa tatti jiruu fi tadorgomeef irratti iyyuu laafin guddaa irratti arguu jiran rakkoo nama Afrikaatii fi sanyii Afrikaa kan addunyaa keessa jiraniyyuu dubbachuu hin dandeenye. Waldaan Afrikaa horii muummee hin qabne balleessi jedhetti himachuu jiran fira fiidhaan achitti wal qaxaran jedhanii himatan. Ganni hedduu keessatti waldaan kunin wujii silaayin hojjadhaa jedhee yayyabameef suniyyuu hin guunni jedhanitti himatan. Waldaan Afrikaa mallaqa warri keessa beeku jedhutti herregum biyyi durii isaan bitte Faransaay jala jira. Ganna 18 asitti warra waldaa Afrikaa bulchuuf filan 5 keessa 4 warra biyya Afrikaa ta durii Faransaay jalatti bultu keessa filan. Warri akka nama dhibiin dabalameetiin filan fedhani akka sarfoo fa'aati immoo waan hedduun deekkaman. Anaaf dhaabii xiyyalleen akkan jenne. Anaaf dhaabii xiyyalleen herregum tokko qabna. Faakii Mohaammed nuun ta'u nam ganna afraan dhufa Afrikaa bulchuu danda'u miti. Jijjiiran feena ammuun feenallee nam hojii tanaa dorgome ta akka Arikaanaa Chiwomboorii Kuwaawoo. Iyyannoo dorgomii fi waajjirri waldaa Afrikaa keessaa iyyuu barbaadanii dhaban tunin waan takka hin argin jedha. Waldaan Afrikaa vaayirasii koronaatiif jedhee namni haga ji hedduuti iyyuu asitti walti hin dhufne. Akka dorgommiin koomishinii waldaa Afrikaa kun kophumitti jirtuun hin dhaabattu nam kun 10 mallatteessee jedha. Abebreesan yoo akkuma kanaan deeman ammoo filannoon tunin jalqab ganna dhufuurra taati. Muusaa Faakii kophuun dorgomuu jira. Warri tana morma ammoo namni tokko kophaa dorgomuu manna hedduu waliin dorgomuu wayyeedha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. manni maree bulchiisa naannoo Tigraay korasaa torban dabre geggeesseen paartileen filannootti hirmaatanii garuu barcuma argachuu hin danda'in paarlaamaa haaraa amma filatame keessatti sagalee malee barcumoota 15 akka qooda fudhatan labsii ba'e sagalee wayyabaa raggaasisee jira. Murtii kana paartiin bilisummaa Tigraayi fi paartiin dimokiraasummaa Simbaa simatanii jiru. Paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay immoo kun kadeemsa dimokiraasii dadhabsiisu jechuudhaan morme. Paartiin kabiraan Baaytona paartii jedhamu immoo walga'ii 17 kanarra geggeessu irratti ejjennoo isaa akka beeksisu ta'uu dubbate. Gabaasaa Mulgeetaa Asbaa jaalannetu dhiyeessa.
Manni marii bulchiisa naannoo Tigraay torban darbee gumii geggeesseen paartileen filannootti hirmaatanii garuu barcuma argachuu hin dandeenyeef paarlaamaa haaraa kan bulchiisa naannoo keessatti sagalee tuun argatiin barcuma 15 akka hirmaataniif labsii dhiyeessee ture caalmaa sagalee raggaasiseera. Akka labsii raggaasifame kanaatti paartiin Baaytonaa barcuma sagaleen argate tokko irratti dabalataan barcuma kabiroo 7. Paartiin bilisummaa Tigraay barcuma 5, paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay barcuma 2, paartiin demokiraatawaa Asimbaa barcuma 1 akka argatu murteesseera. Paartiin bilisummaa Tigraay barcuma argachuuf yaadee filannoo kana seenuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa Dr. Dajan Masgaba ta'us garuu uummanni yaaddoo qabuun akkasumas paartii biyya bulchaa jiruu keessatti hoogganni caasaa gadi uummanni bilisa ta'ee akkan filanne waan godhaniif barcuman argatiin hafnee jedheera. Manni maree bulchiisa naannoo Tigraay ituu nuti sagalee hin argatiin barcuma 5 akka argannu gochuu isaanii simanna yaada keenya beeksisuuf nu gargaaraa jedhan Dr. Dajan.
አሁን ያለ ድምጽ በምክር ቤት ውስጥ ተሳተፉ ተብለናል። ይሄ ምን ማለት ነው? ህግ ይጣሳል? የትግራይ ዴሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ይጎዳል? አካሄዱ ይሄ ሁሉ አይተናል። እኛ የናጽነት ታጋዮች ነን። ሀገረ ትግራይ መመስረት ነው ዋናው ዓላማችን።
ሰገሌ አርጋቹ ባተንዩ መነመሬ ከሰጥቲ ህርማዳ ገደሜራ ከነጎቹን ማሊፍ ሴራቱ ጨበይ ሁንዴምሰ ዴሞክራቷ ትግራይ ንሚዳ እሰጀዱ ላለ ጅራ ኑቲ ቀፍሳ ኦተብሊሱማት biyya Tigraay hundeessuu kaayyoo keenya. Kanaaf carraanuu kenname yoo gargaaramne deemsi dimokiraatawaa gufatu hin jiru inumaayyuu bu'a qabeessa ta'a jedhanii kan nu kennames kadhannee otoo hin taane labsiin ba'ee seenaa jedhamaa waan jirruuf itti hirmaannee yaada keenya tarkaanfachiisuuf carraa gaariidha jedhan Dr. Dajan. Sagalee tuun argatiin mana mareetti dabalamuun hojii paartiin biyya bulchaa jiruuf amaamota ta'uudha jedhanii kan yaadan jiru jechuun kan gaafataman Dr. Dajan paartiin biyya bulchaa jiru bu'aasaaf yaadee kun akka murtaa'u gochuu mala nutis murtii kana bu'aa keenyaaf oolchannaa jedhanii.
ህወሓት ዴሞክራሲያዊ እንዳይመስል እኮ አይደለም ዓላማችን። ከሆነማ ይሁን ዴሞክራሲያዊ ቢሆንልና አገራችን ቢያመጣ ምን ችግር አለው?
ካዮን ኬንያ አድብልሱማ ወመተ ትግራይ ዮካን ህወሓት ዴሞክራታዋ አከም ፈካን ጎቹ ምቲ ዴሞክራታዋ ተኤ ቢየ ኬንያፍ ዮ ሆጀቲ ረኮ ማሊ ቀባ ካዮን ኬንያ ቢየ ዋንተኤ ጨራ አርገመ ከናን ገርጋረምነ እንጂ ፈኖ ጎንፈነ ጀነያና አከኑ ተኡቲ እትገርጋረምና ጀደኒሩ kana yeroo jennu immoo kaayyoo keenya dhiifnee akka kaayyoo TPLFiif ooluun goonu kaayyoon keenya sagalee keenya uummata dhageessisuudha waltajjiin kun bu'aa waan nuuf qabuu fi hojiirra oolchinaa jedhaniiru Dr. Dajan. Miseensonni paartii bilisummaa Tigraay yeroo mana maree seenan akkuma miseensota mana maree kabiroo uummata walitti qabu hoogganoota mootummaa biraas odeeffannoo argachuuf mirga qaban akka kabajamuufiif gaafanneerraa jedhaniiru. Ejjennaa wal fakkaataa qabaachuun paartiin deemokiraatawaa Asimbaa murtii mana maree kan simatu ta'uu ibsee jira. Seera ba'e kanaan sagalee tokko iyyuutuun argatiin barcuma 2 kan argate paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay murtiin mana maree kun seera kan cabsee fi deemsa deemokiraatawaa Tigraay kan gufachiise jechuun mormee jira. Paartichaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataa fi miidiyaa ka ta'an obbo Kinfe Haddush murtiin kun deemsa deemokiraatawaa Tigraay yaadaanis haa ta'u hojiin waan gumaachu kan hin qabnee fi dorgommii gaggeeffamu kan dhabamsiisuudha jedhaniiru.
የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን ፓርቲኩላርሊ ያለ ድምጽ ወንበር ለተፈካካሪ ፓርቲዎች በመስጠት አይደለም የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን የሚረጋገጠው። የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን የሚረጋገጠው
ፓርቲ ሞርቲቶታ እቱ ሰገሌ ነርገቲን በርጩማ ካርገተን ጎቹን ደምሰ ዴሞክራቷ ትግራይ ከሳ ካን ምርከኔ ሱሚቲ ካና ካን ምርከኔ ሱ ፓርቲ ለግዱት ዶርጎሚ ዱጋቴ ገገሱዳ ዶርጎሚ ዱጋቴ ካን ገገሱፊሞ ወልተጂን ሲያሳበል ለቹቀባ ibban parti biye bulchajiru ngudam ankachu yokan abamu qaba kana senna demokratawate ijaru ratti ful lefachu qamna male bay argame ratti miti jedaniyo sababinsas bayinam margan buwa demsa turerra madde wanta ef demsi turemmo gari wanin turre parti len murkitota sagale baye gadi buwa argatan kanaf biye demokrate su dursu qaba jedaniyo Sera hara filanno bodan ufes infudannu jedu
ህግ ደግሞ ወደ ሐራ ተመልሶ አሰራም እንደሚታወቀው ስለዚህ አሁን የተመሰረተው መንግስት ቀድም ብሎ
ሰሪ ዱበት ዴቢኤ ካኒኖ ጀነታ ኡምቤ ከማዳ ሞቱማ አመጅሩ ዱራምባት ያዶለሰከ ሰለብሲ ፍለኖ በኤኑን ደፈሜ ካናፍ ሰራ ፍለኖ ቦደበይ ዱበት ዴቢ ሰኒያከው ጀቱ ጎቹን እንደንዳሙ ካነጎቹን ሰራ ጫፍሱ ለጀደኒሩ ሰኒ ፍለኖ አከሰራው ጀልቀባ ካሴ ፓርቲን ሳኒ ያደዴ ሳከቱረ Paartiin biyya bulchaa jiru fudhachuu waan dide mana mareen hin mirkanaa'in hafee jedhani gara fuula duraatti sirni filannoo sirraa'u qaba jedhaniiru. Barcuma argate tokkorratti kan biroo torba akka dabalamuuf kan murtaa'e paartiin baay'atanaa sanbataaf dilbata dhufu walgahii gaggeessuun murtii tokkorra akka ga'u odeeffannoon jira. Miseensonni hangi tokkommoo murtii kana kan hin fudhanne ta'u sabaa himaa hawaasaarratti ibsaa ka jiran ta'u mulugeetaa asbahaa. Makalee irraa gabaaseera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
United States akka murtii gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa 2231tti mirga jiru fayyadamuudhaan kansilaa onkoloolessa 18 umuramuuf jiru uggura meeshaa waraanaa dabalate uggura tokkummaa mootummootaa Iraan irratti deebistee jirti. Pirezidaant Doonaald Tiraampis niwukilara Iraan misaayilaaf deddeebii meeshaa waraanaa kanneen deeggaran waaltaaleef namoota dhuunfaarra uggura haaraa kan daldala alaa to'achuu dandeessisu ajaja sadarkaa olaanaa dabarsaniiru. Ministeriin hajaa alaa Mike Pompeo tuuta oduuf ibsa kennaniin ajaja sadarkaa olaanaa kan pirezidaantichaan uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa hojiirra oolchuuf akkasumas kanneen uggura tokkummaa mootummootaa jalaa miliquu yaalan itti gaafatamtoota ka taasisu meeshaa haaraaf cimaadha ittiin jedhan.
Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you violate the UN arms embargo on Iran, you risk sanctions.
Hojiin keenya har'aa akeekkachiisa naannoo addunyaatti dhaga'amuu qabu. Eenyuun iyyuu yoo taate yoo uggura deddeebii meeshaa waraanaa tokkummaan mootummootaa Iraan irra kaa'ee cabsite uggurri sirra kaa'amu mala jedhan. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yuunaayitid Isteets Keeli Kiraaft bolli naga eegumsaa uggurri meeshaa waraanaa Iraan irra kaa'ame yeroon isaa kan dheeratu erga gochuu dhabee booda Yuunaayitid Isteets tarkaanfii dhiyeenyaa kana akka fudhatte tuqaniiru.
As I have said repeatedly, when it fails, we will not.
Akkuma nirra deddeebi'ee dubbadde yeroo haalli milkaa'u didu nuti immoo dhaabbannu abdiin dogoggoraa kan walii galtee niwukilaraa Iraan fedhii niwukilaraa Iraan of keessaa qabaachuu danda'a jedhu miseensota gola naga eegumsaa itti gaafatama isaaniirraa maqsuun qabu. Murtii 2231 irratti akka ibsametti uggura jiru irra deebi'uun kaa'uuf itti gaafatamatu irra jira. Biyyoonni miseensota ta'an itti gaafatama seeraa irra jiru ni ba'u Iraan irras deebisanii uggura ni kaa'u jedhan. Gorsaan naga eegumsaa biyyoolessaa Roobert O'Brien bulchiinsi Iraan cicha qabu eegee jiraachuu yoo hin dandeenye Yuunaayitid Isteets uggura tokkummaa mootummootaa Iraan irra kaa'e deebisee akka irra keessu waliigaltee niwukilaraa Iraan kan bara 2015 mirkanuu kennuufiisaa tuqanii jiran.
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive and denied access to international inspectors. Today's actions send a clear message to the Iranian regime.
Mootummaan Iraan waa'ee sagantaa meeshaa niwukilaraasaa waa'ee tuullaa meeshaa waraanaa irra deddeebi'ee kijibuudhaan to'attoonni sadarkaa addunyaa akka hin seenne dhorkee ture. Tarkaanfiiwwan har'aa amala akkasiif obsi akka hin jiraanne mootummaa Iraaniif ergaa ifaa ta'e dabarsa. Yuunaayitid Isteets hawaasa addunyaaf ergaa wal hin gaafachiisne dabarsaa jirti. Kanneen Iraaniin jajjabeessan gocha hamaa Iraan irraa fagaachuu qabu jedhan. Meeshaa niwukilaraa Iraan yookaan dhiibbaa isheen fiduu dandeessu isa jedhu faana dha'uun qabeenyaa balleessurra mootummaan Iraan kan uummati Iraan barbaadu biyya badhaate akka jiraatu gochuu qaba jedhan gorsaan naga eegumsaa biyyoolessaa O'Brien. Pirezidaant Tiraamp Iran yoo daandii nageenyaa filachuuf tole jette Ameerikaan cinashee akka dhaabattu mul'inatti dubbataniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bulaa.